Barefoot, I'll see you. Not in a bit, cock look. This is how we do. Kimbo, Mkwangu mwenye zote clue. Na upanangu wa sanif crew. Original mpantu.
Na bufanya minanganga na usiku na mchana. Metro na mama jukumu na ningumu hino life. Sana kupamba na kihipo mwana chama. Na ni perfume na bomba ndipo tuna kwa survive. Vipi ntapata do. Kivipi nita score. Na voishi siki hardcore. Ninge viki knocking door to door.
Kilocha haki malia. Machoza ndani na maji kasa maki nofia. Nazingatia kuimalizo ngombe mzimo sinishinde mkia. Na kupai hanga zote juchini. Pusha tokulia na chapa lale. Na vina shabu kamshale. Kitana chanta vale. Bibinta siko zare. Kihatiko ni ngale. Sare tutoke tuende tukale. Tuende tukale. Life ya kihoro. History hina end up with sorrow. No hope for tomorrow. Jichanganya hova Marlboro. Mvumba kwenye vitu choro. Kizuri ya kiko sika soro. Mipaka nevuka na kweji ya horo. Kimbo na lead others follow. The street media need the warlord. The street media ya need the warlord.
Nabufanya minanganga na usiku na mchana. Metro ndama majukumu na ningumu hino life. So nabubamba na kihipo mwana chama. Na ni perfume na bomba ndipo tunako survive. Vipi ndepata do. Vipi nita score. Love will issue sticky hardcore. Ningi thiki knocking door to door.
Bina kiri kutamka the run. Maisha yanasonga kwa uzima na magonjwa. Bina damu duniani tupo mafungu mawili. Masikini na tajiri tutafuta kwa bidii. Minafahamu gurufu la maisha kwa wanadamu. Ni kupata na kukosa. Sasa maisha kwetu ni magumu. Kama mkono wa sugu. Kwa sababu nyinyi hamtupi majukumu. Kama MC na shika mic ulilia. Masikina tunambele wala nyuma. Kila ukija sisi tunangaika. Ipo siku nyota zetu zitangara. Masidi wataka kuzononeka. Masikina tunambele wala nyuma. Kila ukija sisi tunangaika. Ipo siku nyota zetu zitangara. Masidi wataka kuzononeka.
Nabufanya minanganga na usiku na mchana. Metro ndama majukumu na ningumu hino life. So nabubamba na kihipo mwana chama. Na ni perfume na bomba ndipo tunako survive. Vipi ndapata do. Vipi nita score. Love will issue sticky hardcore. Ningi thiki knocking door to door.
Na menyeka kia ina. Nisije toka kapwa. Nikikosa leo silani. Nasaka salare, nasaka dolare. Nasaka salare, nasaka dolare. Najika ngoja toka ghetto. Nenda maskani kusaka mshiko. Wallet empty ni ID na trust. Nimeshiba elimu ya mta. Ulimwengu kweli shuja. Napiga goti nikimomba wangu saja. Huku nikingangana. Pambana. Najua iko siku ntashinda. Ishala. Amin. Na amin.
Nabufanya minanganga na usiku na mchana. Metro ndama majukumu na ningumu hino life. So nabubamba na kihipo mwana chama. Na ni perfume na bomba ndipo tunako survive. Vipi ndapata do. Vipi nita score. Love will issue sticky hardcore. Ningi thiki knocking door to door.
I'm a hustler, a struggler. Nimekomana lefa ghetto. Na waza jinsi gani nita make it off. Vipi nita score. Umri unakwenda na mwaga jasho. Ila mambo yangu hayaja fana. Riki mafungu saba na mola ndiye mpaji. Sito lose hope na gangamana. Iwo siku o mchana. Sina time ya kukaa maskani na kuplace. Niko mbioni kusaka tu sarali. Na chakarika na gurudumo la maisha. Na chapa kazi sichagui kazi. Sisubiri kupewa na saka tu mwenyewe. Sitegemei chandugu na tafuta vakwangu. Wanoni cheka leo kesho tapiga saluti. Na kupa kiti wewe ndo amenipa kumbi mimi. Usimcheke kilema hujafa jamunika yop.
Nabufanya minanganga na usiku na mchana. Metro ndama majukumu na ningumu hino life. So nabubamba na kihipo mwana chama. Na ni perfume na bomba ndipo tunako survive. Vipi ndapata do.